semenini baba e semenini baba kwayote na shukuru amani umenipa furaha
umenipa umenijaza utulivu moyoni kwayote na sema asante
amani
umenipa
furaha
umenipa umenijaza utulivu moyoni kwayote na sema asante
wanilinda usiku mchana wanivika wanilisha niseme nini mimi
baba nasema asante
mara ngapi nimekosea na bado ukanisamehe kwa neema na fadhili zako
baba nasema asante
haya ngapi umeniponya vita vingi umenipigania ya kusema ni mengi
baba nasema asante
familia umenipa marafiki kanibariki nao niseme nini tena
baba nasema asante
njia ni waendana nami nikilala bado uko nami niseme nini mimi kwa yote mimi nasema
Yeah.
maso, imu maso, inyuma, imbere, inyuma, imbere, inyuma, imbere, iburyo, iburyo, ibumoso, ibumoso, inyuma, imbere, inyuma, imbere, inyuma, imbere, iburyo, iburyo, ibumoso, ibumoso, inyuma, imbere, inyuma, imbere, iburyo. To the right, to the right, to the left, to the left, back, forth. Kulia, kulia, kushoto, kushoto, nyuma, mbele, nyuma, mbele, nyuma, mbele, kulia, kulia, kushoto, kushoto, nyuma, mbele, nyuma, mbele, nyuma. Inakuwaka vigumu kusema asante, ila Mungu ni mwema. Kuna jinsi anajionyeshaga kwa watu wake. Ndo hapo nilipata neno ya kusema tu. Kimbilio, kimbilio, kimbilio la maisha yangu, kimbilio kwa wakati wa vita na shida, kimbilio la maisha yangu, kimbilio ninapoishiwa na maneno, kimbilio la maisha yangu, kimbilio. Faza mioyo yetu. Asante, asante, Baba asante. Tumeona mkono wako. Asante, asante. Kwa vita watupigania. Asante, na washindana mwenyewe. Baba asante, na nyingi sisi hatuzijue. Asante, maana wapigana mwenyewe, na wazishindia huko mtu. Pokea sifa za mioyo yetu. Asante, Baba asante. Asante, Baba asante. Wokovu kwa bure. Asante. asante, Baba san, asante, 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 umetupigania vita wewe mwenyewe na ukazishinda wewe mwenyewe Baba asante asante tuseme nini tena asante asante kuanza mwaka salama na kumaliza salama ni neema yako tu asante asante uzao umetupa na ndoa umetupa kufunga salama asante asante kwa yote